Cause girl, remember where you're going from. I'm your music published on the CO.
Tell me that's an uncle.
Man's not about that life.
Anthu wonse ndimawonda mandwanyula muzima mwina ndinevuro ayikotsadziwa ndimasakila chikondi ndimapedza mudima aine ndakopa tsopano mfuno nkhala wambo za chikondi no ndifuno nkhala wambo za chikondi no ndifuno nkhala wambo. You want it, no. You phone on color one go. That you want it, no. Ndatana nazo za chikondi and you're welling in the pains. Ndaesa kushensha ndatrova ndalepela peza masings jagita ndiwe na togo manani chitenga tizende. I used to love you banama na peza chikondi mukwama kenaka I just swear gang si chilenzi na vrom na peza love umuchilimba ndi maimbabu na boom ndi pasi fold ya osa chedwa I ra. She telling me that she loves me. I say na. Mfuna mtimo pumuleko. Bamandisi ya pampepo. Yaya bale sijimeko. Kukonda sotu muyopa. Anthu wonse ndimawonda mandwanyula muzima. Mwina ndinevuro ayikotsadziwa ndimasakila chikondi ndimapedza mudima aine ndakopa tsopano mfuno nkhala wambo za chikondi no ndifuno nkhala wambo za chikondi no ndifuno nkhala wambo za chikondi no ndifuno nkhala wambo za chikondi no. So yes, how we had it, you gone done lock, unga tabuju. I got me love, but you let me in the cold. How could you? Cindy could see what anymore. Boo, chikondi ne kupa, nantau. Ona zimene wajita, walenga wa umamtima. Nenzo esa nwenyale, wandisi ya mumdima. Na esa kushansha zanginga, na esa kujimba za vuta. Doto la pilizi pima, ndile pela kujela nsima. Singalole, mtima wanga ulowe. Wajifamba, wandibela mtima wanga. Unanyanga, niwe mfiti ya malaza. Chika wandunga, kundichova ngati mtima. Anto anse ndi magonda, mandwanyula muzima. Mwina ndi nevuro, ayo kotsadziwa ndimasakila chikondi ndimapedza mudima aine ndakopa tsopano mfuno nkhala wambo za chikondi no ndifuno nkhala wambo za chikondi no ndifuno nkhala wambo za chikondi no ndifuno nkhala wambo.
Remember where you're going from. Zambian Music Plumbers.co.